half the cows in town just gave birth.
Yeah, William. I don't know if mine. Do be 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 do.
Okay,